tata tukwebaza Mr. Musei tukwebaza Twagala ziba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Ye Museveni Twagala ziba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda
Tumuwaka lulu Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Ye Museveni Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Tumuwaka lulu
Tukwebaza, tukwebaza Tukwebaza tata tukwebaza Okukuma Uganda tukwebaza Tukwebaza, tukwebaza Okuzimbo lugudo tukwebaza Akatale na masomero kukwebaza Tukwebaza tata tukwebaza Amaza malunji tukwebaza Tukwebaza tata tukwebaza Okukuma Uganda tukwebaza Akalulu kako NRM forever, forever Muzei forever Kaguta forever, forever Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Ye Museveni Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda
Tumuwaka lulu Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Ye Museveni Twagala zimba Uganda Twagala kuza Uganda Twagala kuma Uganda Tumuwaka lulu
Kumi mumuenda, chinana mumukaga Twafuna President Kaguta Museveni Omumalirivu okukuma Uganda Nojikuza Atenga vyenyini vyetulio kulaba Olonga lwachi simuwaka lulu Emisomo kuwerere abana basomye Kuchovulamu abana agemye Sirimu alwanisa Ne COVID-19 zeba chatova Atuteke kere Bisera miafe Ebyo mumaso Norwecho Fena tumuwa ululo
Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Ye Museveni Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda
Tumuwaka lulu Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Ye Museveni Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Tumuwaka lulu
Muzei tulishua NRM forever 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 Northern Uganda Forever Western Uganda tulishua
South and East tukwagala